Max on the beatbox.
Yo.
Go.
Exclusive from hotvibes.cr.
Yo, marapa bose patukani. You better move, ndaba kobela chikari.
Move,
iwe. Tumiraba paparazzi. Kutika one kakapondo kalas. Check. Bagai, check your balance. Mu mobile money, we check your balance.
Check your
account balance. Ili insufficient account balance. Bama kamba bende popindi patali. Suka tili genda bongati uli pesa gari. Ito ndia tindu chapatali. Nikonda bilimbili iwe unidia zakari. Diseba mahiti no flop. Pusa tikumenya munga waba laptop. Ufu na picha chita pop pop. Ufu no robot na vapondo chita warm up. GPS usaso wa kwano map. Usapwele la kumbu yongaba kusia gap. Bobby ni example ya mishap no. Ali good, ali bad, ali rough.
Hey.
Iwe German.
Waba.
Why upi panga uli jet man. German, niwe Batman. Bati ukapwela kuli ine niwe Batman. Wase
yes.
Moli under control. Malaye nini jiwa munga yapa control. Diseba baga mix babondo. Ife tikutia pizza noti madondo. Osa vipanga munga jombo. Diweka musician chabe munga shonbo. Osa shishita kukwala la ungale active. Biti ilile vili vose octave. Nilipa nipose negative, positive. Konipaya ufudiko nkala sensitive. So stiff, niri bad, so stiff. Nipaya mabit neka niri selfish. Chapa mutu, wadwala chapa mutu. Watotela vest, nikalibo ponya hook. Batibuku, maraba batibuku. Wakuma jamazon, batin maraba batibuku. Bakatungu, wapele bakatungu. Mundu wapange mane, notingani ya chizungu.
Mane language,
notingani ya chitundu. Uyundiye mwine, mpwezele ni katundu. Wabindiye mwine, mpwezele ni katundu. Manifest, noti nabangani ya chizungu.
Noti nabangani ya chizungu.
Unipase chezo kwana nishino gundu. Ligagulile mwabana banga kubondi futu.
Wana banga kubondi futu.
Mulungu nipatari nitinga no juju.
No juju, no juju.
Kutonga batichonga baivalolemba gutu. Baipa bano chinjani location. Demo ya chinja chinjani formation. Litengani permission kuli blood donation. Maflo ya misilila ya man donation. Ya miluli lankani so fun equation. Demu na nyonga ni confiscation. Na mitu alikani constipation. Fokamba na zili zapa no ma question.
Tracks on the beatbox.
Wabi ndia mwine mpwezele ni katundu.
Exclusive from hotvibes.co.